kitu. Leo tunawakumbusha tu ya kwamba bei ya unga bado iko juu. Yaani kila bei ya mafuta iko juu. Watoto wetu wako nyumbani hawajaenda shule. Hakuna pesa ya free. Na hii tunafanya tunawakumbusha tu. Tunawakumbusha. Wale tunawakumbusha kwamba NHIF
haifanyi
wagonjwa wetu hapa hospitali hakuna NHIF. Tunawakumbusha tu.
Yes. The government has structures.
Yes. Uh-huh.
To deal with those.
That's what we are reminding those
structures. We are suffering. Not allowed to present our petition.
Yes.
Tumeamua sisi ni watu wa amani. Sisi wenyewe hakuna mtu anapenda Mombasa kutuliko. Hakuna mtu anaweza ruhusu biashara zetu za Mombasa ziharibike. We are here to protect our businesses. We are here to protect our people. What we need ni right yetu ya kuandamana na amani. Mnatupiga tiger kwa nini? Ndio maana sisi tumesurrender. To allow to escort to end the county commissioner, we present our petition. Whoever will be in the office.